kunifikisha baby kwenye kilele cha mapenzi na panapea napea sope dhamana wezi wanakungopea kungopewa ja
waja
ya yeah, tusipendane
waja
wanakushawishi na mane
waja
wanakaa uchizi kichwani
waja
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 ya yeah, tusipendane
waja
wanakushawishi na mane
waja
wanakaa uchizi kichwani Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti
Touch me,
wanivuruga na unomo, na unomo Nipeleke, nipeleke shomomo Tajichanga nikupose mdomdo Jina langu lianzishage uko uo Umetosha, umetosha, we no special for me Yote tisa, ila kumi ujichunge yeah.
Waja,
ya yeah, utusipendane
Waja,
wanakushawishi na mane
Waja,
wanakaa uchizi kichwani
Waja,
waja, waja ya yeah, utusipendane
Waja,
wanakushawishi na mane
Waja,
wanakaa uchizi kichwani Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti
Touch me
Niguse bibe, hisia zangu ma umenidhibiti Niguse bibe, hisia zangu